Dachimsafi.com.
Freedom music.
Unaambiwa mjambo hapa Rwanda za komando hapo.
Amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi.
Nimefunzwa kupigana kwenye vita na migogoro ya kijeshi. Askari navaa gwanda na beba silaha na pengine vaziada. Oya, ni mwana jeshi, siwezi kufeli. Naishi pisi maisha itikeli. Uongo vinakopia kweli. Kuna muda nikinuna na washa sigara sheri.
Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi.
Mimi nasema haya we
kaganyaga.
Haya we
kaganyaga.
Haya we
kaganyaga.
Haya we
kaganyaga.
Mwana mwanasani ya boya kumbe ni mwana jeshi. Haya we
kaganyaga.
Alitaka kumkanda cheki wamempanda. Haya we
kaganyaga.
Wamemchapa chapa mamuti na mikanda. Haya we
kaganyaga.
Wamemchambua chambua yani kama karanga. Haya we
kaganyaga.
Mwanajeshi call me soja, mwanajeshi miso mwoga, mwanajeshi miss paki poda, mwanajeshi miss paki soda, mindo namba moja, sijo kaya kanyaga kwa wanajeshi wa goba.
Amekasirika, wamemusi soja, leo watajaza pipa kwa kisoda. Amekasirika, wamemusi soja, leo watajaza pipa kwa kisoda.
Amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi. Hapo amekuja tena bwana jeshi, soja anatumikia jeshi.
Hali ya wanajeshi wangu
ndio mkuu.
Ayule mwanajeshi alokimbia alikuwa na slogani
ikuruti mkuu.
Kama kuruti basi kwakio
akajese kwa mama.
Soja, 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 sisi soja, aina kumbaya leo. Soja, soja, aina ni soja, kujilisha wate leo.
Great man, wasa, great man, wasa.
You too. Marikani mwingi. Yeah. Freedom music baby.
Lazima ziwaza.